Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ke a dumedisa bagaetsho ka leina la Morena Jesu le le phelang, leina le le fodisang ebile le re fa bophelo. Ke rata gore bana ba Morena re ke re tlhaloganye selo se le sengwe ke se ke sa tlo simolola ka molaetsa wa kajeno mo malatsing a boitumelo. Itseng gore ga rona re itumetse, ga se batho ba botlhe bao ba itumetseng. Go na le ba e leng gore mo gare ga boitumelo go na le kutlo botlhoko, go na le ditlhabi tse ba itemogetseng tsona, tse dingwe di tlisitswe ke bolwetse, tse dingwe di tlisitswe ke tsa tlhago, tse dingwe di tlisitswe ke batho, tse dingwe ba itliseditse tsona ka tsela ya bophelo. But ke rata go bua le batho ba botlhe bao e leng gore ba tla ithuta mo bophelong ba gore pain mo bophelong ba gago, it discharges you to your purpose. Pain ha e le teng mo bophelong ba gago, e go ragela ko morerong o rileng wa Modimo. O ka sekebe wa kgona gore o fitlhelele se Modimo a batlang gore o se tlele mo lefatsheng, ntle le gore o tswe ka mogare ga mpa ya mme wa gago. O ne go tswa ga gago mogare ga mpa ya mme wa gago ke gore you must cause pain. You must cause pain, e leng gore pain e ke yona e tla go tsenya mo lefatsheng. Ka nako tso tsotlhe ga o fitlha mo go utlweng ditlhabi mo bophelong ba gago, diphefo di foka, go se boitumelo mo gone, o itse gore o tsena mo staging se se rileng kapa mo seemong se se rileng sa bophelo. Re tlo ithuta thata ka bophelo ba ga Josepha, o a ileng a itemogela ditlhabi tse dintsi mo bophelong ba gagwe, tse ebile a neng a sa solofela gore a ka nna le tsone, tse ebile a neng a sa di deserve. But because purpose ya gagwe e ne e le e kgolo go fetisisa, Modimo a mo letlella go tsamaya mo gare ga ditlhabi tsele. Bona kwa bofelong o lebelele leungo la setlhabi se o tsamayang mo go sone gore e tlile go nna eng. Ke a itse le nna bophelo ba me bo ile ba feta mo ditlhabing tse dintsi, but ditlhabi tsele di a ntsalla molemo. Ke batla gore ngwana Modimo be ka batho ba bantsi ga re bua ka the pain, ba bona the negative force, ba bona something to avoid. Wena ithute go embrace nako eo, o kope Modimo gore a go direle molemo ka mogare ga yone. Ke bua so gongwe o na le setlhabi sa gore o latlhegetswe ke rre, o latlhegetswe ke bana, o latlhegetswe ke batsadi, o latlhegetswe ke molekane. Setlhabi seo se tle go go tsalla molemo. Wena dumela lefoko la Modimo le re tlang go le bua mo letsatsing le. Re tlo buisa mo go ba Roma chapter 8:28. Eo e re gopotsang gore, mme re itse gore botlhe ba ba ratang Modimo, dilo tsotlhe di dira mmogo go ba tsalela molemo, e bong bona ba ba biditsweng ka fa boikaelelong jwa Modimo. Ntate, re leboga lefoko le, moyo boitshepo bua le rona, phutholla lefoko le gore le tlale mo botshelong ba rona, re kgone go tshela ka lona ka Kriste Jesu Morena wa rona. Amen. Mo Paulo ge a bolela le ba Roma, o ba tlhalosetsa se ba se itseng, because a gona motho wa kareng ga a ise a fete mo maemong a ditlhabi kapa the maemo a di-pain. Mara ga di fitlha mo botshelong ba gago, e ba e kete ke selo se setšha, e ba e kete ke selo se o sa se itseng, e ba e kete ke selo se e leng gore se tlhagela batho ba go se tlhagetse wena fela, ga se ise se tlhagele batho ba bangwe. So ga o ka utlwa sentle, o ba gopotsa ka selo se a se ba se itseng, se ba kileng ba feta mo go sona, o ntse o pholositswe wa feta, o itemogela setlhabi mo bophelong ba gago. A re mme re a itse gore bao ba ratang Modimo, dilo tsotlhe di dira mmogo go ba tsalela molemo. Gongwe batho ba go tlhoile, gongwe batho ba go kgothositse, gongwe o latlhegetswe. Jobe le ene o ile a latlhegelwa, a lla a katogiwa ke ditsala, mme dilo tso tsotlhe tse di a mo tsalela molemo, o e leng gore lentswe la Modimo le re the outcome ebile very much extreme. Ke batla go bolelela tlhe ngwana Modimo gore dilo tso tsotlhe di dira mmogo go ditlhabi, boitumelo, sello, confusion, go felelwa ke mafoko, go katogiwa ke batho, di go tsalla molemo, o e leng gore ka nako eo o ka se bonale. Mara se se setseng ga o biditswe ke Modimo, everything that comes to your life e fulfiller purpose ya gago ya go nna mo lefatsheng le. Itse gore Modimo o dirisa the pain, o dirisa the painful moment gore a arrange bophelo ba gago gore botlhetle bo fitlhise morero wa selegodimo. Ba bang ga re ka seke ra feta mo maemong a pain re ka se itse go rapela, ba bang ga re ka se fete mo maemong a di pain re ka seke be ra responda mo morerong wa Modimo. Re ka phela monate ka nako tse dingwe go katosa batho mo Modimong, mara ga o feta mo maemong a thata wa mogopola Modimo, wa kgona go itima ditso, wa kgona gore o iphe nako ya Modimo, o utlwe lentswe la Modimo go feta ka mokgwa o ka le utlwang ga o le mo boitumelong. Setlhabi se purifya le gore shape, ka gore mokeresete ga go batlege mokeresete o diphatsa wa nang le tsele mo bophelong ba gago, mara di-paini, the painful moments tse o fetang mo go tsone di shape character ya gago gore o nne le bopaki. A ke re lentswe la Modimo ge le bolela le re wa nang le morwa o na le bopaki, o paka yang o sa itse maemo a otlhe a bophelo. E tlo re go le gore o paka fela ka tse di monate, motlhang o fetang ko tse di molemo o tla bona o ka re Modimo o go latlhile. But ke batla go itsise ngwana Modimo gore all the things they work for good to those who love the Lord. Mo bukeng ya Zechariah chapter 13 verse 9 e bolela yana e re, mme ke tla tsenya karolo ya boraro mo molelong gore ba gakologe ba itsheke jaaka go itshekisiwa selefera, ke ba tlhatlhoba jaaka gauta e tlhatlhojwa, bao ba tla rapela leina la me, mme ke tla ba utlwa ke re ke bone morafe wa me, mme bone ba tla re morena Modimo wa rona. Modimo ya ka lentswe la gagwe le re o gaufi thata le ba ba dipelo tse di utlwileng botlhoko. Ga gona taba gore o utlwisitswa ke botlhoko, a gona taba gore o fetile mo maemong a yang a e leng gore ga go favore, mara Modimo a re ga o feta mo maemong ale a mollo ale a go refina bjaka silver, o tswa o le silver, o tshwana le silver, and then Modimo a re go ba testa bjaka gauta gore o tswa o le very pure, o tswa o le very glorious. O gauta ge e sentsene e le yona e nna ka mo tlase ga mmu ga e lebege, mara e a ntshiwa mole e sefiwe e be e tsena ka gare ga mollo, before e ka tsena ka gare ga dipaleisi, before e ka tsena mo gare ga menwana ya batho ba ba nyalana, before e tsena mo matlong a bahumi. Gauta e feta mo go thata, mollo wa e gakolosa gore e be pure. Le wena itse gore di-trials tse o fetang mo go tsone tse di a go shape. Josepha ngwana a Modimo le ene o fetile mo gare ga di-challenges tsele ka pono ya gae, ka purpose ya gae ya nnangana le yona, bona gore o tlhagelwa ke dilo tse di botlhoko yang, a kgaoganngwe le family ya gagwe, a kgaogane le rre wa gagwe, a e rekisetswe the foreigners, the strangers, a rekiswa ke his own brothers. Wa bona ga nka ba rekisitswe ke batho ba mo motseng ne go tla utlwana, mara a rekiswa ke the own brothers. Ga a fetsa mo le mo a re mo fitlhile, o kry-ile mothapi wa gagwe, o rekisiwa gape ke mosadi wa gafaro ka maaka motlhamela something se e seng sone gore a ba a tsene ka gare ga tronko. Ga sena a tsena ka mo gare ga tronko for doing nothing, a ba a lebalwa gape ke ba ba diretseng molemo ba le ka mo gare ga tronko. Mara Modimo ene o ne a itse go iragala mo bophelong ba ga Josepha. Josepha was confused, Josepha was having questions, Joseph was always blaming gore mara why nna nka phela bophelo bo boso mo le batho ba bangwe ba phela monate. Ke dumela gore dilo tse nneng a testiwa ka tsona, a gona motho wa nneng a ka digana bana ba Modimo. O testiwa ke mosadi wa presidente gore a re ye re tsene ka mo kamoreng re diretse batho ba di dirang, ga gona wa ka sala gore o ka ikutlwa o le ene o kry-ile favor e fetang di-favor tso tsotlhe, mara a gana. Purpose ya gago ka nako tse dingwe e go ruta gore o gane dilo tse dingwe le ge di ka go tsenya mo maemong a pain, but be faithful. O itse gore I am suffering not because ke dirile busula ke suffer because ke dirile the good ke rata se Joseph a tlo se bolela mo le bana ba modimo mo Genesis chapter 50 verse 20 ge asnane ba bom bo bruru ba he ba tla ba tliswa ke tlala mo go yene mo a le moteng because God will create a situation or even the people ba nne ba go avoid ba iphitlhele ba kopane le wena coincidentally because ra tlhokana mo bophelong ga kopana le bone ba simolola ba blameana gore ke mang a influence itseng gore go diragale e mo botshelong ba ga Joseph o bolela mantswe ana I am a short person a re ke nnete lona lo ikaeletse go ntirela bosula mme modimo o bo fetotse molemo gore o tle o dira jaaka go bonwa ka tseno a phedise batho ba bantsi pain ya gago is meant for many people and not you alone ke batla go itsise gore go feta o nnosi moo mare ke batho ba bantsi ba ba tlileng go amega ka se ka pain ya gago ke batho ba bantsi ba ba lebeletseng ba ba tlileng go ithuta ba itse modimo ka pain ya gago o bolela yana a re jaanong se boifeng ke tla lo babalela le bana ba lona a ba gomotsa jalo a bua tse di itumedisang dipelo tsa bona don't be afraid o phela mo feta mo maemong a thata but don't be afraid take heart go ka baka la gore ditlhabitsele di tle go tsalela molemo modimo wa mophagamisa Josepha ya nna a very well known person ka baka la setlhabi sa gago tsa go phagamisa it is elevating you le ba ba sa batleng go itse gore o kokane le ba ba sa itseng gore a o santsane o phela but your pain will draw them to you ka letsatsi le leng bana ba modimo so ke batla gore mo gare ga ditlhabi tsa gago just be flexible le ga go le botlhoko wena itshoke o lebelele Jesu go na le ntswe la modimo pina mo difelentation here ga botlhoko bo go thuba bo go kena cheba Jesu ke batla gore ngwana modimo o skebe bebe wa tlhakatlhakana o skebe wa blame modimo ka gare ga maemo a o feta mo go ona modimo o dirile gore o fete mole gore pain e go kharameletse towards your purpose e go die gore o ske wa tsena tsena mo menateng e go die gore o ske wa tsewa ke lefatshe e go die gore o nne le bopaki ba gore wena ngwana modimo o thusitswe ke mathata gore o bo o le mo o le moteng dilo tso tsotlhe di direla molemo go bao ba go rata modimo a bebele ga ere ditlhabi di tla tlela batho ba sa rateng modimo le ba ba ratang modimo the painful moments will come rejection will come fire will consume you but se ke se ratang ke gore out of everything lentswe la modimo le re di go tsalela molemo go bao ba go ratang ba ba ratang modimo as long as o rata modimo o pain ya gago e tlo go tlisetsa molemo as long as o rata modimo pain ya gago e tlo go phagamisa pain ya gago e tlo ira gore o itsege pain ya gago e tlo tswela batho mosola o re Josepha lona lona lo lebeletse go ntirela bosula mara out of that modimo a khona a ntsha a dira tse di molemo bona ka tseno le atsa ka baka la pain yaka bona ka tseno litlhile favor mine e tsamaile ka baka la pain yaka bona ka tseno le kry-a favor le le ba Israele ka mogare ga epe ga e gepetwa ka baka la pain ya ga Josepha there are many people who are going to reap what you have sown ka re lentswe la modimo le re ee gone re tla jala ka dikeledi ba ba jalang ka dikeledi ba tlile go kotula ka boitumelo se lebale weeping will come in the evening but joy will come in the morning maemo a gago a thata bana ba modimo a tla go atametsa go morena se beng se le thata se tla nkatametsa go morena le ga batho ba bang ba e le gore ba mo boitumelong they are rejoicing wena ga ona nako ga ona lebaka la gore o ka itumelela eng wena itumelela gore modimo o senyetse wena auto o bone go tshwanetse gore e be wena o fetang ka mogare ga mathata a gore o tlo o kgone go nna le bopaki. Bona Morena Jesu, pholoso e re buang ka yone ka jeno ke pain ya Morena Jesu, ke pain ya dipekere, ke pain ya disamboko tse neng di kgaila nama ya gae. But out of that, lefatshe la boelana le Modimo. Re leboga Modimo gore re ithutile ka ditlhabi gore le ga re kopana le tsone next time re tsena mo the painful moments, re itse gore ga se fela bana ba Modimo, something good will come out of that. O ka tswaolola ko tirong, o ka tswalela mo gae, o ka tswalela ko kae, but out of that pain something good will come. O sekebe ebile wa ntsha molomo wa gago wa khesa Modimo, o sekebe wa questiona Modimo ka maemo a o tsamayang mo go one. Se ke go kopang sone ke gore o sekebe wa bontsha Satane dikeledi tsa gago. Satane a itumela gore ke mo kry-ile. Wena emela the good result ya gore out of this situation something good is coming. Modimo wa rona ke a leboga ka lebitso la Morena Jesu, tshegofatsa ba botlhe ba ba ileng ba utlwa lefoko le ntate a galalela mo banatlafatso ba phagamise. Bopaki bo bogolo boetla re boemetse gore re galaletse leina la gago ka Kereste Jesu Morena wa rona. Amen. Ke Bishop Lucky Molwantwa, Mispa Bible Church, 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.